kujua baba, hakujui mama, namshukuru Mungu neema yu salama. Ila ananipa machungu, baba wapi mama? Ananiuliza maswali mengi na makali, kila nikitafakari waga mina kumbuka mbali. Mama nema nema ulimwacha na siku nane, yeah. Ukutaku moja ilinema wako wanyonye, yeah. Mama nema nema ulimwacha na siku nane, yeah. Ukutaku moja ilinema wako wanyonye, yeah. Ivi mi nina nuksi gani, au mimi nina mkosi gani, au kuna kitu kwa ndugu jamaa na majirani, naogopa kusema sana dhambi kwa manani. Nilizaka mwana ikashindikana, kama bahati bwana nilikupata kimwana, na nikasema na tusai watoto watusaidie baadaye. Ulinipokea kwa furaha, ulinifuata nikukumbatie, kumbe wewe nakupa passport utangulie, ilipangwa wewe utangulie mwanao abakie. Mama nema nema ulimwacha na siku nane, yeah. Ukutaku moja ilinema wako wanyonye, yeah. Mama nema nema ulimwacha na siku nane, yeah. Ukutaku moja ilinema wako wanyonye. Kwani baba mie, mama mie, mara cheke mara lie, nema mara anitanie, naomba Mola amjalie, wazo la mama lisimjie, najua haiwezekani kwa kila aliye duniani. Ana miaka kumi kila siku mama yu safarini, na maswali ya kizushi mama tarudi lini. Kumbuka mazishi mimi na baki na uzuni, mimi nilie au ninune, hivi nini mimi nifanye? Mama nema nema ulimwacha na siku nane, yeah. Ukutaku moja ilinema wako wanyonye, yeah. Mama nema nema ulimwacha na siku nane, yeah.
Twenty percent,
man water, man water, man water,